Up in my thoughts and between the walls closing in, suffocating, and I feel like I cannot even function. Hey, how can I function? Yeah, drowning air is growing thin, got me questioning every move that I make. This is not living, I can't function. Tell me, how can I function? Yeah, I promise you I'm better than this. Sikuwa lazy Buddha usinitis. Na feel ni kama lately death ina nikis. Karibisha gun, bullet isi ni miss. Kahi topic ni tabu kuna shida. Chacha waongeleina, mtaha tuongei. Shule ni the same so nani tuta blame. When we raise a generation hawajui kudeal na issues. Pass me some tissue, tears in a drop. Oh ni kai ngumu, ni pair eye drops. Ni feature vile macho ni red. Sitoki kwa bed, siko fiti and I need some help.
Sitakubali kuzama, sitakubali kuzama. Nishikilie, naomba nishikilie. Sitakubali kuzama, sitakubali kuzama. Nishikilie, naomba nishikilie.
Sometimes na hisi sina nguvu ya kufika finish line. Eh, nisaidie, nisiangamie. Leme nipata mimi, kesho labda ni wewe. Bona nina exist. Was I really made for a time like this? Kila move na make ni kama nina jicheat. Bigger 5 steps forward, 10 back, repeat. Kabla niko convinced, therapy see for the rich. Ni akila mutu, in fact inafa kuwa routine. How okay. Many people do we have to lose before their time? Mental health ni important, I can't stress it enough.
Juni ngumu sana kuishi bila hope ama dreams. Ni ngumu sana kupigana na kitu sielewi. Lakini sitakubali kuzama, sitakubali.